niringe na we sichezi chini ya maji kando yako kila siku na sio chini ya maji ndio tupige picha siwezi kukuficha chini ya maji nataka kuwa na wewe na sio chini ya maji ndio tupige picha siwezi kukuficha chini ya maji nataka kuwa na wewe. Yo. Na siyo chini ya maji.
Chini ya maji mi na we ni kama surf na you. Let me call you baby girl as you call me boo. You are more than a crush, let's talk and do. Na wakiuliza who's the queen, I'll tell them you. Nataku nipe love bila nafasi. Mapenzi moto moto zaidi ya pasi. Na ukate kiuno kama makasi. Staki kukuficha uniseme kwa dadi. Twende mtaani ukaonwe na wadhi. Nataka nikutunze nisikupuuze. Staki nikufiche wataanza kuchunguza. Unapendeza love it. Ndio upike picha tujirushe na hii. Sita kuficha baby. Hata chini ya maji girl you drive me crazy. Vile unanipacho sita sikiza wadhi.
Chani ringe na we sichezi chini ya maji kando yako kila siku na sio chini ya maji ndio tupige picha siwezi kukuficha chini ya maji nataka kuwa na wewe na sio chini ya maji ndio tupige picha siwezi kukuficha chini ya maji nataka kuwa na wewe na sio chini ya maji
wakitaka kutubwaga love sees us through sikufichi chini ya maji cause I know you are true let me take you to Diani where the series blue Dar es Salaam Kampala ukipenda majuu good lover nataka nikukunje juu ya kiti go gaga nikukunje kwenye flow baby chora saba nikuonjeshe imapenzi unifunge na kamba na hata wakibonga bado sisi tunatamba napenda unavyofanya vitu simple ninapagawa na yako mshiko kwa Rosina Monica na pia Shiko hata wani kwachu najua kwa Rosiko so tell me what you wanted to do show me why you wanted to go let's go show me why you wanted to leave pack all your things that you need let's leave
acha niringe na we sichezi chini ya maji kando yako kila siku na sio chini ya maji ndio tupige picha siwezi kukuficha chini ya maji nataka kuwa na wewe na sio chini ya maji ndio tupige picha siwezi kukuficha chini ya maji nataka kuwa na wewe na sio chini ya maji chini ya maji
Chini ya maji, ya maji mi ya maji kama safari ya maji.